Otate kumizani upima pima pima pima. Ulingo gamba siku sanira siku sanira.
Esiza anabit.
Gimme some love. Gimme some love. Mpulira njagala kuchekola. Olwalero kuchekola. Gimme some love. Gimme some love. Tude mubuzina bwetwazinanga. Oh, bwetwazinanga. Wali wamponya love ya banamyekozo. Banamyekozo. Abamenya ng'omutima ne basuleri. Kabanga yanga kapike neva wanja mama twalaba katyonda de mukasengeja ulabo sengeja okwo mutima wagujawa wagujja umwagalwa. Gimme some love. Gimme some love. Ulira njagala kuchekola olwalero kuchekola. Gimme some love. Gimme some love.
Tude mubuzina bwetwazinanga.
Oh, bwetwazinanga.
Wanzija kunde kwebyo wabinchaya.
Wanzija kunde ku
mikwano jange nkumwejo wajinchaya.
Nasigalomu
wanemya nekagolo. Wanemesane shisha. Nasigalomu katina wondekao. Masimu ndekeranyo mwagalwa. Gawantuka mubusobye walenyo. Yego wantusa ewuzibe walenyo. Mumukwano lutalabise sirubala nyabu.
Sirubala nyabu sirubala.
Gimme some love. Gimme some love. Mpulira njagala kuchekola.
Olwalero kuchekola.
Gimme some love. Gimme some love. Tude mubuzina bwetwazinanga.
Oh, bwetwazinanga.
Asiza anabe.
Gambe chatuka kuye wansubizanga. Gamba. Ebirungi nkumubye twesubizanga. Afazali ngambangu mumutima ntite wanchawa. Ngamba galantini ye kukutete wanchawa. Ngamba lero
wakalomu vyo novimanyi.
Wena kuo mutima anu kutwala. Saku gamba lumia na wesasira.
Gimme some love. Gimme some love. Mpulira njagala kuchekola.
Olwalero kuchekola.
Gimme some love. Gimme some love. Tude mubuzina bwetwazinanga.
Oh, bwetwazinanga.